이거 주메이크 이거 주메이크 주메이크 이거 여름하다 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 여름하니 나 자꾸냐 봄배 mambo ya zigi na chanyonga bangi na ramadhani nitapunguza wenge wallahi mini dakuwa mnyonge wenge mnyongeni aki aki mpeni kufunga na funga na daku nipeni makobe nyimeni na daku pigeni kipika ftari nyingi gari misha wakeni jumeku shangilia shangilia furahia furahia Shangri-la, Shangri-la, Furahia, 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 Furahia,